Jande laso e jeego'o ɓanto Lisufu. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗen beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittinde, en puɗɗi jangude tarihi Yusufu ɓi Yakuba sappo e gwaɓo. En gi'i ko nyande gom Yusufu hoyɗi bandiraɓe mum no leesi yeeso mum, amma bandiraɓe Yusufu ɓen gonɗinaymo. Amma handen en gi'an no lamɗo tabbitiniri koyɗol Yusufu ngol, o waɗi ko bandiraɓe makko ngari kofi yeeso makko. Hano no jangirɗen ɗum, mawniraɓe Yusufu no mbanyimo sanne, ɓe torrimo gam sabbu koyɗi makko. Nder mone maɓɓe hekkiran maɓɓe yottake faato ɓe connirimo Isma'ilaɓe. Gaɗo mum Isma'ilaɓe njaari Yusufu Misira, kamɓe du ɓe connirimo gollanowo Fir'auna gom. Fir'auna woni laamiɗo Misira. Yusufu no gollowo dartiɗo jom amana du nder golle mum, gam omo tokki Allah. Yusufu gorko lobbo non, de gollowo Fir'auna on no hiɗimo, nden tefi o fukkodo he makko. Amma Yusufu salake, o noti debbo on o wi'i, noy gaɗiranmi ko boni ɗum faa mi waɗa hakke yeeso Allah? Gaɗo ko Yusufu sali yenidinde he debbo on, en gi'i no debbo on feniri dow makko faa o udda kasu. Amma Yusufu soofi uddede he nanude belɗum nder gaɗol hakke, gam to makko muuña Allah no ɓuri hunde fuu nder duuniyaaru ndu. Duuɓi ɗiɗi Yusufu uddira ɗum fuu Allah yeggitaymo. Ndenne jonin en jaara yewtere meɗen yeeso faa gi'en no Allah waylitiri mburdam Yusufu gam nafudemo. En janga suura lasooji ɗiɗi e go'o nder dewtere fuɗɗorde indirande tawreta. Dewtere Allah wi'i, gaɗa duuɓi ɗiɗi kuuɓuɗi, Fir'auna du waɗi koyɗol. Nder koyɗol ngol omo tawa hoore maayo Misira. Nden o hi'i na'i payɗi jeɗɗi mburti maayo Misira no ndura daande maayo. Na'i jeɗɗi pooƴuɗi ɗayiɗi gom du tokki ɗi mburti no ndura hadde ɗiito. Na'i pooƴuɗi ɗayiɗi ɗin moɗi jeɗɗi payɗi ɗin. Nden Fir'auna fini, o ɗaaniti sey o hoyɗi kaden butaali ɓutti jeɗɗi dow ƴombal gootal. Nden butaali cewɗi jeɗɗi ɗi henndu lettugal yorni du puɗi. Butaali cewɗi ɗin moɗi ɓutti ɗin. Nden Fir'auna fini, ɗum woni ko o hoyɗi. Illa subaka Fir'auna wembaama, o wi'i o noddani jiimaaɓe e jom'en andal Misira fuu. O haalani ɓe koyɗol makko, amman baa gooto waawaayi haalandemo maana maggol. Nden kakkiltooɗo he ko o yarata on wi'i, handen mi miccitake boofol am. Nyande gom Fir'auna ɓernani maccuɓe mum, min e piyoowo buuru, a uddinomin nder kasu hooreeje soogeeji ma. Nder jemma gooto min fuuɗiɗo min koyɗi, amman koyɗi amen fuu no goodi maana feere. Nder kasu on Ibranke sukaajo gom no wonduno he amen, omo gollana hooreeje soogeeji ma. Min kaalaniimo koyɗi amen, nden o firtani neɗɗo amen fuu koyɗol mum. Hana no o firtirani men ɗini, non ɗum laatori. Mi soƴƴaama nder golle am, piyoowo buuru on du waraama. Fir'auna hokki laawol Yusufu waddowe. Ɓe ndoggi ɓe njehi ɓe ittoymo nder kasu on. O femba o wattitana kolte, nden o yaara yeeso Fir'auna. On wi'imo, mi waɗi koyɗi, amman baa gooto waawaa firtande kamɗi. Dey mi nani wi'a aɗa waawi firtude koyɗi ɗi kaalaniɗaa fuu. Yusufu jaabi Fir'auna wi'i, hanaa min, amma Allah firtata ɗi no wooɗiri. Nden Fir'auna fillani Yusufu koyɗi mum. Wakkati o hantuno o wi'i Yusufu, mi haalani ɗum jiimaaɓe am, amman baa gooto waawaa firtande kamɗi. Yusufu wi'i Fir'auna, koyɗi ɗiɗi ɗi fuu maana gooto ɗi ngoodi. Ni Allah hiɗiri sappaadema ko o waɗoyta. Maana na'i jeɗɗi payɗi ɗin kam he butaali ɓutti jeɗɗi woni duuɓi jeɗɗi. Koyɗol gootol non, na'i jeɗɗi pooƴuɗi ɗin e butaali cewɗi jeɗɗi ɗin woni duuɓi jeɗɗi ɗi rafo. hano no kaliran mami dun ni Allah hidi andindema an Fir'auna ko wadoita da dubi jeddi garoji di fu no latto dubi dudal sanne der leedi Misra fu gada majjum dubi jeddi garoji din no latto dirafo fa himbe jeggitana dudal dubi bittidi rafo gon no sankita leedi din harande gadunone den no yeggitante gam rafo gon satti sanne gam koydol gol waranima de didi ada handi tabbitinde ko Allah e hoore mum anni wadude dum wadan du ko nebata denne joni Fir'auna tefu gorko jojudo mo andal kokkamo bawde do Misra fu ada du himbe kakkiltobe e kawrul go do joyi der kette leedi din fu fa dubi jeddidi dudal di fu kuba accu be nyiba keeli der gure leedi ma fu kokkaabe lawol be kawra nyamdu dubi jeddi di dudal din be kakkilo hemayru nyamdu du laato ndesa Misra be ndoma rafo dubi jeddi garoji din gamtongo sankitin leedi din hala Yusufu weli Fir'auna e himbe lamorde makko fu dem Fir'auna wiibe gorko o no kewdo ruhu Allah toy kebetem burdo mo den Fir'auna wi Yusufu gam Allah andini ma dum wala burdo ma joyere e andal Allah tato kakkiltodo leedi am himbe fu no lesan yeso ma an e tilsinoje ma har lamu gu tan buran mami Fir'auna wi Yusufu jonin mi deki ma do Misra fu o itti hotande lamu he hondu makko o wattinde e hondu Yusufu o borni Yusufu kolte chaadiide o watti kodol kange e dande makko o nanni mo torko pucci mo torko makko tan buri himbe no ardimo no kuba no bi'a dirdine gade lawol ni Fir'auna de kiri Yusufu do leedi Misra fu Fir'auna wi Yusufu kaden min woni laamido leedi Misra neddo fu bantata hondu der mayri de hana an hokki joomum lawol den o indiri Yusufu Jafnat Paneak mana inde nde woni kisnowo yonki Yusufu wurti fuddi filade der leedi Misra omo woduno dubi woranja wakkati o waddano yeso Fir'auna laamido Misra der dubi jeddi aran din harande wadi sanne Yusufu hawri nyamdu dundu der leedi din o nyibi keeli der sire fu o hawri nyamdu cieden der majji nyamdu ndu Yusufu hawri dun no buri gabbe tasiri hore mayo dudude illa be etanondu fa be acci gam neddo fu wawta eti dendu dubi jeddi di dudal din ngari bitti den dubi jeddi di rafu din puddi hanan Yusufu halirino ni rafu sankiti der leede fu amma Misra kai no wodi ndesa nyamdu wakati rafu ngon fuduno himbe eli Fir'auna hokkabe ko nyamete o wiibe jehe to Yusufu gade ko wi on fu rafu ngon sankiti der leedi din fu Yusufu omti jeli din tinni no sonnira Misran koobe nyamdu himbe leede fu no ngara no choda nyamdu to Yusufu gam rafu ngon sankitake der duniyaru fu Yakuba nani ko Misra no wodi nyamdu den o wi bibbe makko dume jodani don do o don darundira minani wi a nyamdu no der leedi Misra jehe chodano en gam keben buren to en mayu den sakirabe Yusufu sappo jehi Misra fa chodo nyamdu amma Yakuba acca Benyamin minyo Yusufu tokka mawnirabe mum gam hula to ko boni hewtomo ton bibbe Yakuba potti e jama are warnde sodude nyamdu gam rafo ngon no nokku fu der leedi Kanana Yusufu woni kawji todo leedi din kanko hakkili e chonnanol hobbe nyamdu sakirabe makko ngari lesi fa e leedi yeso makko illa ko hiibe o anditibe amma o anditinaabe hore makko o haldibe e halaji nawdi o wi'i toy yudon be njabi leedi Kanana min gari do gam sodude nyamdu ni Yusufu anditiribe amma be anditaymo den Yusufu micciti koydi di waduno do mabbe on pami ko wadina en gi'i no mawnirabe Yusufu ko fori yeso makko han o hoydirno dum illa ko boyi Yusufu mo be banyi mo be boppi mo be kosuno warude on joni ibe don ibe leta yeso makko Yusufu anditi mawnirabe mum lawlaw amma kambe kai anditaymo gam be ngi'aymo illa duubi laso der yewtere meden warore se Allah jabi en gasinan yewtere meden do tarihi Yusufu en ngi'anno Yusufu wanginiri hore mum e mawniraabe mum amma handen dume jomiraawo hidi janginde en har tarihi Yusufu e mawniraabe mum be jomiraawo no hidi jangina en ko wadi hakkunde Yusufu e mawniraabe mum dum hollitore non do ko wadoita hakkunde kisnowo duniyaru he bibbe adama baseden jeggita ko janguden handen fu no hande jogoden hunde worre hunde de woni Yusufu wonno do di kisnowo godunodo anniido warde der duniyaru ndu no wodi hano kujje hemre der burndam Yusufu kolloje alama burndam kisnowo garowo gonga non en gala wakkati duddo sanne gam famtinde de de fu handen amma eden baawi haalude do kujje tati arande ni en gi'i ko mawndiraabe Yusufu mboppi Yusufu e koydi mum be mbanyimo be jennimo faa be chonnimo jaati dum fu hewtaki kisnowo mo Allah lildi der duniyaru du himbe duniyaru mboppimo kanko he haalaji makko fu be jennimo be torrimo be chonnimo faa be tontimo do leggal bardugal hunde didabere nandinde Yusufu he kisnowo on woni arande himbe mboppi Yusufu be uddimo der kasu amma laamido misra teddinimo mellimo laamido pamaro der leddi din fu o wi'i gidube kisa rafo he mayde fu jahato Yusufu non du Allah wi'i do kisnowo duniyaru mo lildi on o wi'i jeheto kisnowo mo cubimi on kanko woni kisnowo yonki kanko woni wuddu burndam seni onon e ko e mon on tokkimo abada on andatara fo der berde modon du ruhu mon no wuran fa abada hunde tabere hakkunde Yusufu e kisnowo on no gonga ko laado non fa ko sakiti mawniraabe Yusufu tokki laamu Yusufu be galano fu no be gatta sele sinde ko e mabbe yeso mo be banyuno he mo be centinno hana non hala Allah andini ko kisnowo mo himbe mboppi chali ande tidde mo be chemtini fa warde handen kisnowo o no warto wan nyande gom fa hito duniyaru ndu der dartinaku nyande mum himbe fu ko foto yeso makko be anditan ko kanko woni mo Allah wadi kisnowo he kitotodo duniyaru bandirabe kettinibe de onon ne on tokki kisnowo mo Allah melli fa dadina on he kiti duumide o na Nase nyalwi hemodon, nase nyandi drangal wakati tilisintedon kofodon yeso makko. No handi daroden do handen, ama mile do kunanudon handen dum. Gam Alla no hidi andina on do dum fu fa laba. Se Alla jabi, deryewetere meden warore engasinan tarihi do annabi Yusufu. Se ni odon godi jamde do kujanguden handen dum bindanemen do. Lawol dartinaku sudu letterji go'o bolum bolum jeego'o joy nyame Niger Alla barkin on mile do tilsinore de tresenine sikka fu wala eden godi hala annabibe kan gondinden e kakandudden wattude hakkillo hemum hanu jayngol fitilla der nibre balere